princesses on this beat, ladies and gentlemen.
Kakupa shepo sura malaika Una kiburi tabia nzuri Nataka tuwe marafiki na tena tupendane Unikumbuke za marazama Ni kweli natamani ni kweke ndani Ila mina umwa nta kwacha mjane Ni kweli natamani ni ishi na wewe Ila kesho mkifa nta kwacha na nani You are my beautiful oh, my Na marazi ya moyo Kufa leo, kufa kesho
Listen, my
Na maradhi ya moyo Mi wakufa leo, kufa kesho Na yuna nipenda na kumiza moyo wako
Usiliyewa
beautiful Kaza moyo ushinde Usiliye mama Kaza moyo ushinde Usiwe na shaka Minataka tutengeneze story Wakija wajuku waseme zamani ya kale Palitokea watu walipendana Iwe kama Titanic, Rose na Jackie Kaza moyo tukamilishe story Si unajua ninae rafiki Rafiki kipenzwa rana viki Uyu rafiki naomba kuoe Na ndoa yenu nishudie Weza kona kasa moyo siwezi pona Unikumbuke milele na milele Najua inauma ila piga moyo konde Akuoe na mitapatara You are my beautiful
oh, my
Na maradhi ya moyo Kufa leo, kufa kesho
Listen, my
Na maradhi ya moyo Mi wakufa leo, kufa kesho Na yuna nipenda na kumiza moyo wako
Usiliye mama
beautiful Kaza moyo ushinde Usiliye mama Kaza moyo ushinde
Na rafiki yangu Basi hata nikifa usilie
Utakuwa tu umekufa mwili wangu Ila bado kinafsi niko na nye Na hata mkiza mtoto wa kiume Naomba mwite jina langu
Records.